zuri mubihe bitat koro heienamba itxakora ibitzu jera ho haripjintzi bitku ikisa ya ara bibona iteguye kudufasha icyo aba atwiteze ho nuko dukori bimushimisha atwita ho twese atitaye kubuhanga dufite konatwe twita kubandi wambereye inshuti nziza mu bihe byiza ndetse n'ibibi humura igihe cyose nanjye nzaba mpari nzakubera inshuti nzakuba turababarana tukanahumurizanya hari ubwo kurira bituma twumva umutima uruhutse iyo tubabaye Yehova adufasha kwihangana tujye tumwigana twite ku bandi by'ukuri wambereye inshuti nziza mu bihe byiza ndetse n'ibibi humura igihe cyose nanjye nzaba mpari nzakubera inshuti nzakubaha